dagaalyahanno aad u qalabaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay mar kale warar ku qaaday ciidamada shisheeye Uganda iyo askarta dowladda federaalka ee ku sugan degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose. Dagaalku ahaa mid aad u xoogan, isla markaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo ah laga maqlay gudaha magaalada, waxaana la rumaysan yahay inuu jiro khasaare gaaray shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalka. Sidoo kale, ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday ciidamada maamulka Jubbaland ee ku sugan degmada Afmadow ee wilaayada Jubbooyinka. Wararku ahaa mid aad u xoogan, isla markaana socday muddo saacad ah, ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada maamulka Jubbaland ee la shaqeeya Kenyatiga.